Yeah. Red Classic. Bobby Ezo.
I'm feeling it.
We in first class, baby. G5.
Stash in the place.
Katichi kondi chomenenzo kupasa ni lefty over, baby. Osa wala, lavako festi klasi. Kuribe squeezeni, squeezeni. Kulonge wapa hivi, pa hivi. Ulichabe weka kundo, siku baki city. Lavako festi klasi. Aya, velako festi klasi. Niziva walema. Mutima wako ulipiwa. Na veufuna ulishua. Koma chechi vuta. Nichintu chimozi. Wamuna bene umapeza. Wamabwela kukusobeleza. Mutima kukuonongela. Koma uka kwa pansi sumalema. Chikondi kusakila sumaleka. Iwa sumaleka. Kapena enze badi laki. Kapena sinenze taipi yake. Kapena sienze chabenta wianga. Umakamba. Kapena enze badi laki. Kapena sinenze taipi yake. Kapena sienze chabenta wianga. Gati chikondi chamenenzo kupasa ni lefty over, baby. Osa wala. Lavako festi klasi. Kulonge wapa hivi fa hivi. Ulichabe weka kundo. Siku baki siti. Lavako festi klasi. Ayata. Velako festi klasi. Niziva walema. Lavako festi klasi. Ayata. Velako festi klasi.
Dead walker.
Niziva
check
walema.
Me out, yo. Kwelako first class. Chikondi chili bougie. I choose you even though nili choosy. Chikondi chama flower and what have you. Ku Dubai penthouse suite, what a view. Chikondi china inda po ku private school. I just wanna make you feel beautiful. Long walks on the beach, baby. Kinda like dinner, maybe. Your ex got full of excuses. Baby, let me tell you what the truth is. If a man love you, he will show you. That's not the thing in the world he won't do for you. Never keep a man if you lack it. You deserve premium love. Ha! You the one I wanna marry. Honeymoon ni kupeleka ku Paris.
Kati chikondi chomenenzo kupasa ni lefty over, baby.
Bonjour, what's the French say?
Osa wala. Lavako festi klasi.
Chamape on Bobby.
Kulipe squeezeni, squeezeni. Kulonge wapa hivi, fa hivi. Ulichabe weka kundo. Siku baki siti. Lavako festi klasi. Aya,